safari kwenda heaven, nika kungoja chapati za Ruto. Ndoto nkumoka kili zindani na fuko. Sheven, delala ni kama ni freedom. Judambi kuanga na rufu flani ya mvuto. Eti kwa Bible uyo pola alisemaje? Alisemanga piga mboka mosidishi. Na tukipiga mboka na wasi tukanje. Sina beef but na smell kitu fishy. Yes mi ni mkristo but ibit nita yes asinete. Yanguke na maparables a scripture nizi marinette. Wali mlitaka kuniangusha Johnny Kamli led you bila motion. Tache kitu ninja aki levitate. Hikuomoka ni God's tactic. So chanta prayer ukiwakyo magic. Wendele kukatiana ka umesota. Ndota your wife material ni dem si fabric. Kama unalenga kupiga mboka umeband. Kama unagopa kupiga prayer umeband. Nakwambia umeband. Yesu ndo neza kukolea ka umeband. Kama unalenga kupiga mboka umeband. Kama unagopa kupiga prayer umeband. Nakwambia umeband. Yesu ndo neza kukolea ka umeband. So form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Kakuna kitu menijenga ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Kakuna kitu menijenga ni prayer na hustle. God anakucheki karu ningana. Ukijificha yu amulikana. Shuguli zote we upiganga. Uko mbinguni za julikana. Mina cresta tuwezi achana. Dredi kichwani lakini kwenye mavas chana. Giza totoro lakini kwangu ni kam chana. Jumi niko fresh kwa okovu ni kani kam jana. Sieti nasemanga miss kwangi sina. Ni vile deli nkiblanda na vuti yanga. My father ni akikishe kwanza hiyo deni sina. Nisafisha ngerada apple badwe na ninyonga. Nipate kinyo jicha hiyo maji ya uzima. Uliguswa na kendo luka piganduru. Sa imagine kuchomwa na kimoto huwezi zima. Kimoto uwezi zima. What? Kama unalenga kupiga mboka umeband. Kama unagopa kupiga prayer umeband. Nakwambia umeband. Yesu ndo neza kukolea ka umeband. Kama unalenga kupiga mboka umeband. Kama unagopa kupiga prayer umeband. Nakwambia umeband. Yesu ndo neza kukolea ka umeband. So form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Kakuna kitu menijenga ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Form ni prayer na hustle. Kakuna kitu menijenga ni prayer na hustle.